kitu gani inamata penzi ama pesa tu peace ama vita tu rafiki ama hakupitu kifusha toboa ukifusha toboa ukifusha toboa ukifusha toboa kitu gani inamata penzi ama pesa tu peace ama vita tu rafiki ama hakupitu kifusha toboa ukifusha toboa kifusha toboa kifusha toboa zia kumanga tutu manga bila shamba na manga na vite vya bondoke bodo state mapanga tu ngoma tunarushi hadi kwenye matanga tu kwa lolivu sema Kenya kuna matata akuna matara ufanye kazi ngomo teno kose msaara utane na polisi wakuate tutara oh, mimi ndiyo mimi na kuna gano other yule soja na mtambua it's only my mother kwa wale wajanja kwa kila viwanja kitaka shasha tupata na hizo mikwanja maskina kipata bank ya chini na to die seven figure nika pull the trigger tena I'm coming bigger in your town come and test me na fuu umambie umkanya never face me nasikia ati wote ni wakale mbona siski misumare kitu gani inamata penzi ama pesa tu peace ama vita tu rafiki ama hypocrite ukifusha toboa ukifusha toboa ukifusha toboa ukifusha toboa lio kufo lali njali lio kufo wala deno lio kufo vibra lio kufo wise fele tingishe na matako na ukipenda na kicho free shukuru nyanye yako kuzaliwa garisa jipenda sana pesa batu ziku nazo anda apenzi kimia kimia kama nyumba umepanga alafa tu shindani usinisabie baraka tu ugopi binadamu na chogopa mapaka usinone niko humble ati says go hard I never mess with the player cause he not in my level tamangabu mkiongea chafuta shash you the devil afuka kuku ama ndevu kitu gani inamata penzi ama pesa tu peace ama vita tu rafiki ama hypocrite ukifusha toboa ukifusha toboa ukifusha toboa ukifusha toboa kitu gani inamata penzi ama pesa tu peace ama vita tu rafiki ama hypocrite ukifusha toboa ukifusha toboa ukifusha toboa ukifusha toboa